olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua toe so olo ia le whainga mālo o le leiba le wha ai unga a le whainga mālo o le so ofa ata singa taluai lea nā loa i ai le avea o Jerusalem i Sisifo malau mua o Israelu. O le alii o Dave Sharma o loo se einei i le tofi whaipule o Wentworth i le pāle menetele na avea maampasao au se tālia i Israelu i le lua afe se fulumalatolu i le lua afe se fulumalafitu ma o ia na faia le whaotuanga i a Scott Morrison i le teimi o Palemia e langolongoina le mau e alo i ai le avea o Jerusalem i sisi fumalau mua o Israelu.
Australia now recognises West Jerusalem being the seat of the Knesset and many of the institutions of government is the capital of Israel. West Jerusalem is the capital of Israel.
Scott Morrison i le teimi o avea ma Palemia o le whaaiunga a le whainga mālo na te anei na muamua whaia le whainga mālo o Donald Trump i Amerika e i a te sema o le lua fese furuma le fitu. Ai o avea Donald Trump ma perese tene o Amerika e alo i ai le avea o Jerusalema malaumua o Israelu. Peitai ua toe sui anei le nei whaaiunga i se whaalinga le minisita o le vai fafo Penny Wong i le amatanga o le vai asonei.
I want to make an announcement in relation to Jerusalem. The Australian government remains committed to a two-state solution in which Israel and a future Palestinian state can coexist in peace and security within internationally recognised borders. We will not support an approach that undermines this prospect.
Le minister le vai fafo Penny Wong e le o talia ina e nisi le whaaiunga na saunua na te itai o le tuangai Peter Dutton o le whaaiunga ua whaia e ave ese ai le vaaia le atunuu i le tele o whaafita auli e pei o le tala i le tupe le holo o whaamuemoe le malo tele e lawina mai i le whaaiunga o le masina nei.
Frankly, it's as ham-fisted as we saw Richard Marles' attempt to try and throw journalists off the scent. You see some of the proposed spending cuts that the government's leaking at the moment. Why wouldn't they want to distract from that?
Peter Dutton. Na whaalia le te teo le whainga mālo ma le pāle mia o Israelu i a la bid i le whaaiunga. Na whaalia fo i le te teo nisi Israelu i le whaia o le whaalinga i le teimi o sauninga o le Sukkot ma Simchat Torah o se aso whaapitoa e whaamanatua i e tangata i utaia lo lātou so o tanga ma le aai o Jerusalema. Na whaalia e se tangata anu o Tel Aviv, Yuval Sendenbank, e le malamalama pe aisea e ala iai tangata o isi atunuu i mata upu e fito i tonu Jerusalema.
Well, as an Israeli, Jewish and a Tel Avivian, liberal Tel Avivian, I would not want to live in Jerusalem in any way, but Jerusalem is the eternal capital of the Jewish people. It's not only belong to the Jewish people, it's belong to all religious.
Peita ina sao noa, Senator Penny Wong, o le whaaiunga na whaia i le tausanga lua fese furuma le valu, e le whainga mālo a Scott Morrison, e le a ngā tutusa ma le vaai a le tele o atunuu o le lalolangi i le tūlanga o Israelu ma Palestina.
And was received with great concern by members of the international community, and I think it is a matter of public record that concerns were expressed by Indonesia amongst others. You know what this was, though? This was a cynical play, unsuccessful, to win the seat of Wentworth in a by-election. And what people saw was the Prime Minister of the day trying to play foreign policy in order to win votes in a seat.
Senator Penny Wong. Ai ua talisa paia e Palestina le whaaiunga ua whaia e le whainga mālo o le leiba. Na saanoa le ampasa o Palestina i Ausatalia i Zatala a Abdul Hadi o le tūlanga o Jerusalema e nā o Palestina ma Israelu e whaia le whaaiunga iai.
Reaffirming also that Jerusalem is one of the final status issues and it should be resolved through negotiations between the two parties, Israel and Palestine.
Le ampasa o Palestina Izzat Salah Abdul Hadi o le reporti na whaamao pōpoina e Deborah Kroak mō le SBS News.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli i le SBS Samoan i le Facebook.